You are now in the zone.
Hizi yako namba kopaki mpenzo ni Wani maliza kwenye round na pupa Kithi haje zangu tukiwa chumbani Baby boy Nipe yote kwa mwingine nisitamani Kwa unafata nini Kwa kuna kosa nini Kimbie Umesha nipiga pini Moyo nipaka mwilini Masimulie Kwa unafata nini Kwa kuna kosa nini Kimbie Umesha nipiga pini Moyo nipaka mwilini Masimulie Nahisi sikupendwa kabla yako
Say what?
Ila nachopenda ndo unacho Yeah
hey.
Yamepita mengi kwenye macho
Ako sawa
Ila nachopenda ndo unacho
Shani wazo tachusema sawa Sina dila nisha padawa Uminikoleza penzi lako dawa Nisha kanyaga waya
Oh baby na enjoy vita vyako Oh baby chako chango chango chako Oh yeah
Unavyonipa mambo matamu Unaikata mishipa ya fahamu Nigende kupenda ongeza damu
Another room baby
Unavyonipa mambo matamu Unaikata mishipa ya fahamu Nigende kupenda ongeza damu
hey. Yeah, first I gotta give it up to you cause so far you keep it a hundred You persistent, you can say my that you want it And I'm thinking it's cool, as long as you need angani mind, you keeping it true Vilei luga na panga, ni juem supo na bamba The way you take me high, tabidi ni meshuka na kamba Ikifika ni swag, ni tabude mapamba And cause I drive you crazy, baby, funga mikanda
Na hisi siku pendo kabla yako
Say what?
Ila nacho penda ndo unacho Yeah Yamepita mengi kwenye macho Ila nachopenda ndo unacho
Shani wazo tachusema sawa Sina dila nisha pagawa Uminikoleza penzi lako dawa Nisha kanyaga waya
Oh baby na enjoy vitu vyako Oh baby chako chango chango chako
Zanga what you want in as I get down Don't even mind them attention, they need to get none Nano me dizzy show na uyu boy wa western The way I got the sauce soon as I need a pep time Elulu diva nataka kukutuliza Bane na swali nataka kukuuliza hey. Okay sure you wanna roll with me Cause I'm way too gangsta All to the G, what up?
Nishakanya dawa